me mighty confusion. Si bébé poussé qui mighty confusion. Ngiyakhohlisana nelizwe liyalahamba liyobuya. Akho lizwe lahamba. Inini eningahlangene. Hlanganani izwe lobuyiswa ukuhlangana. Inini nahlakazeke ningezwani bakithi. Mhlazane nahlangane niyobona izali zange liye ndawo. Yo, I'm going to love you.